shamba
shamba
yule alinikana mana mana huyo ananipenda sana
sana
kelele za chura zisifanye usicheke maji wataongea mshowe watalaya wanasubiri wanguke waone vya ndani siwakaribishe ndani
My sugar, sukari,
my sukari,
nifunike na mabawa yako pasi wangu, usije kaniwacha, wakanipata,
wakanipata,
sugar, sugar, sugar,
my sukari,
sukari,
kelele za chura zisifanye usicheke maji, wataongea mshowe, watalala. Wanasubiri wanguke waone vya ndani siwakaribishe ndani hadi kitandani
pesha 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 mingi pesha basi ya nini
pesha ya nini
kipenzi we sunieleze gari majumba kazi ya mkono yetu pesa mikwanja mula tutatafuta mamita mita mita ama milima bi zote angalau maisha iwe chini.